Yeah. Wiggle your finger, me there. Me there. Yeah. Yeah. Tigula bino lita ina asova neza pano dipe. I wanna rock down with ya. Tama playa misha na ye dispen. Ntimo lipa rest the you send port. I thought Wama that case per court. I know it. It gets so annoying. DJ Ntima wanga uu tite. Mutu nefuna sala kwite. Nyumba za bino umikise. Time to stay. Depression is real. Trust me, I know how you feel.
How you feel.
Chonchita, get to your feet for this beat I play. Chonchita, chisakale choti we chinga kupende kaya ama kutani. Mama stera simulingani, kalidwe logu jimwitani. Mama wamuja muliprani, I know you under pressure. Ululunga tulipa stretcher. Call me father DJ for the verses I play. Muspresso sakalite undive I say.
Depression is real. Trust me, I know how you feel.
How you feel.
Nima tenta to be. Moyo wango kupita kuti.
Niza kubebe za ni nyimbo za madansi.
Dansi.
Yeah.
Ni nyimbo za madansi.
Dansi. Mpaka nawe uza kondwa.
Kondwa.
Mpaka nawe uza kondwa.
Kondwa.
Mpaka nawe uza
kondwa. Kondwa.
Kondwa.
Depression is